Eighty city boy from this city. Wesh away. Yo jenda gawa merina. Tira hii. Bionke bionke na bionke ni bionu kora kushemezo kumtima. Kazi toko wena rukweta mama. Ndi hawa nuhonye tu tata. Gawa merina ye. Tira hii. Bionke bionke na bionke ni bionu kora kushemezo kumtima. Kazi toko wena rukweta mama. Ndi hawa nuhonye tu tata. Kazenga daro na bito murundi niwe Mawaka mpunde shoka nyamba kuta ino ya fesi Uwe mshana iwe mpusha Deru kandita kawini uwe kazunga daro na bito kesi uwe msi Dario kandoku waliaruka hii ya kakusinga fesi Nemchani wonga wachira omdosha Weshe ndore vyanye Bitu no harikisinga Weshe ndore vyanye Bitu no harikisinga Ogorunji boy neti wine ndiro Shemeziba gomi shok cherari Yeah, urika sheshe Shemeziba kurebe nchoche zitu ziri yao nizetara No hakoro tako zire muka wakani soku ingana
Jira usasi mwana mwetire lwa mwembi
Nabani ngani uri babitebea
Kukulizi mwiji
Itakura chukopa chinywa
Neswa kashaba chingure
Banyini tweo Weshe tore yane Bitu no harikisinga Weshe tore yane Bitu no harikisinga Onkora miji ukwe basetao Nakungarama manjeza ukwimuka Onkora miji atininye tuatata
Kuzima ni miji weshewe
Weshe tore vyane Bitu no harikisinga Weshe tore vyane Bitu no harikisinga